Masiku wa 27 Mulungwa maona zose Ulendo sunalio sabuta Koma unalio itanidwa Ama ya narira Mwana wanga siani Dare iziziri ndichi wawa Anga kuberi mwende Komo na ima mwampambu Ipima otata jikoni Sindisia hai Ndiza togorona anki wanga Muziko lolo jesedwa Usiku anamwela Anachola komo mwankanza Anaononga nyumba Anamenya antwa komo achipongwe Ena umauna wakuru pirira Na kukulita ngati udasi Komo nankala olimba Maswa kopa mutanda Mutimori kwa mulungu Kwa maondo kapembera Kwa nasi ya tupi koma ya muzimu Ngakale panza lili pango Taonani lelo
Mwana wa mtu osambidwa
Amena nazuzidwa
Nyebuti sogolera
Batogoro ni mulungu
Antu sama ya mikira
Amangora mkura zambiri
Koma mulungu yeka
Haza kudalita ni moyo wa utali Dine onyada kusogoleledwa ni mtu oziwa kuti Usogoleli weni weni Umachokela kwa mulungu
Masiku wetu semu chikululu
Anaese dwa koma na ima
Achikulu piyo cholimba
Suna kwe hai
Unanyamula ululu mbima kuto ose
Koma maso akosa na choke
Kwa mulungu
Iwe wa antu
Tima wako ndi wa ife
Mulungu yeka ndiye mpoto yako
Masiku wetu semu chikululu
Komarelo, tikuenda
Mukuwala
Ndikuziwa maunya mbiri Andoma lankula mopanda kuganiza Sazi wakuremere kwa mpando wa usogoreri Sazi osiku osagona Sembezo panda marire Kunyamula ziko pa mapewa sitintu uchofeka Anakunyoza na nama na kuchitira zoi Koma mtima wako unangala Ole mbanda wizose
Tikukupe mpalero
Musa mkale ngati mose
Musa chite mwachangu mkwio
Nkalani oleza mtima
Kali, kalani oli mbatima
Ziko lolonje ze
Ziko lolonje ze nola ya ndikira
Bitilitani kusogorela mwamulungu
Chitani sari
Iyaza Tazina
Kali
Inu andu
Tima wani
Ulinafe
Kali Kali
To our mother Mutinda Even in the darkest times When you cried Where is my husband You still stood and held the line Have that same heart for the people of Zambia Do not give up on Mother Zambia Never
Anaese dwa koma na ima
Machikulu piri ocholimba
Sunagwe hai
Unanyamula yulu mima kutose
Koma maso akosa na toke
Kamulungu
Ndiwe wa andu
Tima wako ndi wa ife
Mulungu yeka ndiye mpoto yako
Masiku wetu sani chikululu
Koma Yendani na fempaka mapeto Sinali mapeto
Chinali chiambe choka